wange olw'okufa mukama mbeera obutiti tyobaolyawo olunaabakiro kumakya oba misana omukka gwange nga gunneegaana lisambasamba mu ebiri ogwokusatu nga vaawo mama abalabe bange obukule bateme ezennyimba balikoloobya peepu wanga lisanuka nga nfuuse mugenzi wadde amagenda gange mbalisoma ebitabo balisinza naye magumba gange gataka omwoyo naguteeka wa bondeko otyo kusaba mmanya zenna mukama neewaddeyo bwe yawanguza Dawudi natuuka mu maaso go wadde nzijjudde obukyayi tekako kkalazo marujo newaddeyo o Yesu nabanzija teka mu mikono gyo nyweza nzikwewadde zenna newaddeyo mukama kijanjaba obwana bwange labirira famire yange yadde nange ndi mukyamu simanyi magenda gange naye nsaba kulemberanga. Oli musumba wange yewe mulwanyi wange swiki y'obulamu bwange tondekanga oli musumba wange yewe mulwanyi wange swiki y'obulamu bwange tondekanga zenna newaddeyo mukama kijanjaba obwana bwange labirira famire yange yadde nange ndi mukyamu simanyi magenda gange naye nsaba kulemberanga.